to Black Pro.
Mwana are. I was hopeless, dreamless, but you came and put a smile on my face. When I'm with you, girl, I feel like I'm in paradise. Give me love like nobody's business. Settle down, my lady, and carry my baby. Girl, I'm super kushinda wangapi. Uta tanga 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 hadisa ngapi. Anayekupenda kami utampata wapi. Na kumba mami tulia na miacha wasi wasi. Natambua unajua wendo wangu baby. Vipi leo unataka tutingane lady. Penzi kutenda wili kutegua si rahisi. Yonde kanisani baby tukasali. Badaye tusifuate nyuki tuipate asali. Sinache kitandani bila we misilali. Baki na mimami jali yangu hali. Nikiwa nawe mitajiri hata bila mali. Wanaroka mchana siku alfajiri. Penzi letu baby lishindo kuna wiri. Tuliweke wazi wacho meke sana. Tukikosana mami sende mbali sana.
Nilikupanda ukatanga tanga.
Princess unafanya sihemi.
Napenda sana kamchawi na urogi. Usione haya kunipa hug na snogi. Ibunduki ni yako kwa wengine saikoki. Upenzini nishaingia na miite na stoki. Nishike vitai tuki walk down the road. Usiogope mahora tumekovwa na god. Walagai wakichonga usiope masikio. Kazini nipendeze wendo wangu kio. I like the way you bubble lacha feel jealousy. Nakupenda zede na vupenda MIT. Nilikuwa mbaridi ukanivisha yako sweta. Nilikuwa na maradhi ukakamka doctor. Nilikuwa sipendezi ukanifanya napendeza. Nilikuwa sikuwazi ukanifanya na kuwaza.
Nilikupa muda ukatanga tanga. Nilikupa roho ukamanga manga. Nilikupa muda ukatanga tanga. Tanga ukatanga tanga.
Nashukuru Mungu tulijuana mapema. Ukafanya nikasahau yule rehema. Tanipenda hadi kifo mami ukasema. Tuende kwa wazazi tupate zao baraka. Wakileta madrama mine wetu wachane. Kenya tutahama ma tutahama. Kwangu wendo mama. Nakupenda sana kushinda lile dinga. Dinga la hama.
Nilikupa muda ukatanga tanga. Nilikupa roho ukamanga manga. Nilikupa
Tanga.